This is an MUT Radio podcast.
It's 11 o'clock. Sibalandela in Togas.
Amadoda ucwephe bathi ngiyocho slices.
Intokazi mfowethu izoshona ukuthi siyilandile, kodwa siyilandile yona sambile sijubalalile.
Kona ilandwe fresh.
Ilandwe fresh ikhona le ndizo umsakazo. Sizayibingelela, siyamukele ngendlela efanelekile bese isichaza izithule kubalaleli. Dadewethu, uyaphila kodwa?
Ngiyaphila mina njani?
Awu sikhona. Siyakubingelela siphinde sikwamukele futhi emsakazweni.
Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ningamukele.
Kosi yam akasathukile ngiyabonga kakhulu. Ungabona kosi yam lapho umlaleli ekhaya. Muncanyana bakithi. Yazi muncane. Yabona ushukela ukuthi uAlshoni.
UAlshoni. Ya.
Ilophu zogogo kuphela ke loyo angawushare namuntu. Kana nje boys singelelile laphindisa kamukela emsakazweni eMuthi Radio. Sithela kafishane ngosi yami ukuthi uThu Slice ubani, udabuka kuphi, ukhulele kuphi, wafunda kuphi?
Igama lami nguThu Slice. Ngihlala eMtamteng ngayo, ngifunda ezweni njani high school. Ngifunda uGrade 9.
EMtamteng ngako nje kusezwelibovu.
Yebo.
Oh ngathi ngingizwa.
Imani, kaMtamteng igama lendawo eMtamteng ngayo.
Igama lendawo eMtamteng ngayo.
Yazi ngiyathuka ngoba lapha ngakithi kunensizwa ebiza ngomtamtengwayo. Angazi ebiza ngomtamtengwayo ngobani. And kunabo bhuti laba abangabokufika abadayisa abanama container la. So nayo mayimbona mayimemeza hey mtamtengwayo. Yabo manje ngiyathethe ukuthi mtamtengwayo leli gama lisukabi ngoba ngathi hayi igama lingekho nje. Nina shothi igama lendawo ngempela linenkosi.
Igama lendawo nje ngempela.
Ikhona inkosi eyengamele lendawo ekaMtamtengwayo?
Eh, ikhona.
Ubani inkosi kaMtamtengwayo?
Inkosi Makhanya.
Inkosi Makhanya.
Yebo.
Yabo cishe waye ngakini ngempela.
Yey, phela ngazo Makhanya, Makhanya wangala ngangala ngakini. Futhi khona ngempela.
Khona ngempela. Ah, dadewethu, uqaleni ukucula ngoba phela siyabona la ngathi uyacula. Khona shi ingoma zakho la and soyidlala. Funuzwe sabalele ukuthi wena ngampela ni locula la. Uqaleni ukucula ungeneni nje indimeni wazibona ukuthi mina ngumculi njengokuthi uSlasi nje ngumculi.
Engakusho ukuthi ngingasho ukuthi fana ukuthi ngiqale kona lonyaka ngoba ingoma yami yokuqala ngizoyikhipha kona lonyaka lokusasa ngo-12 iyaphuma ingoma yami yokuqala.
Oh yeyokuqala nje yaqala nje.
Yeah.
Yini kutazile ekuthenini uzungene endimeni yomculo noma yini loyibonile noma ubani lo thermina yazi ngokubukela kuyena hleze ngenzeka nami ngelinye ilanga ngifike kulesigaba kusona ukhuthazwe yini ukungena endimeni yomculo okuyindime engelula la kanje.
Into engikhuthazile kakhulu ukuthi uma sahamba nje semakhempini abantu bahlezi bengincoma besho ukuthi ngiyakwazi ukucula ngagcina sengibona ukuthi mhlambe nami ngingaphumelela ukuthi ngizame kancane
ngicule. Yazi cishe ngakubuza ukuthi mhlasimbe iziphi inkinga noma ngiyabona ngoba usafika ayikakhona inkinga eyitheni usabhekene
nayo. Yazi lona artist lokuqala ngqa kulonyaka. Maca kaiceke we artist endimini lokuqala likheli ngicabanga ukuthi likhona.
Yazi into ekuloko lokuqala lincanyana bakhe.
Imaki lesigama lathu silasi igama lakho ni la ngempela noma uba nigama waziwa ngalo nje esikoleni.
Igama engaziwa ngale sikoleni nguNobuhle wagumeti Sibongo.
Abe, nangu dadewethu bu. Wakwethu wena. Hawu qemaqwabe. Hayi king, sala wena.
Angazi ke mina ngathi ngizongiqwabekile ke namhlanje. Sengizenga qwabeka nje. Ukuthi usho ukuthi usiqwabe nama ngathi sengiqwabeke ngempela ke manje.
Yabona nami ngubhuti omncane wagumeti le mbumbulu mina.
Hayi ngiyajabula ukugwazi.
Ya udadewethu nje.
Lungileke mina ngiyinkosi yase-Africa iphethe amanye amakhosi akhona e-Africa namaphethelo. Right ke masibheka la ubani lo muntu othe monge moqala ungena endimini yomculo njengoba uzongena kuyo njengamanje obubukela kuyena nothi uyafisa ufinyelela esigabeni akusona ngelinye lamalanga.
Umuntu engeke ngabukela kuyena ubhuti wami ubhuti MG.
Ubani MG?
Umjikjelwa bazoshonjala abantu.
Cha ubhuti umjikjeli.
Oh umjikjeli.
Ya uyena ngabona kene ngasengabona uhlambe nami ngingaphumelela.
No, umuntu esifazane role model kumuntu esilisa umlando lo. I'm like, that went to Shampe before singing and Gumina Kuzu Sabala Liguti, Owen Ukula, Shampe on Atanda Guti, Ukule before singing a gyoning gom.
I can king.
I guess he is. I'm not cool.
Au ye ubabe zalawa mulele ihulele Au ye ubabe zalawa mulele ihulele La la ga se babe zalawa mi e guzolunga
Right, getting into the Kumula Sakura was one quay, MC Radio Shape, and only the future Kamalo Shelo, shooting when Gomano King Africa began to put the Omna and Jalom Kubelo, Exuda Mochene, Guyago 12, and as you put Mnane, a Winds and Apaya, a technology, and Yabono for the Mamba or Pond in Bell and Yonisha Umpop or Bagato, Unisha Umpop. You come up by Yelagosiami or two slice. So one quay, MC Radio, must wear again and Berge, Skoganayoga, a inch of Voyako, Mna, the Kuls, Kajaman is Kobana Simpson, Island Bombana, a horror, Le Shumi in a move. Emsazana wakho mkhulukazi MT Radio ithokozele We'll be right back.
Ima weta tewe
uya nizi toto la sembo
aipo ima kwa ata toto la sembo na ingoma la ingoma ikulu mitu lelu wabeza la mtampe maunga kakuselu mlalile kaya yupa ufisu kukulisa nga lengoma leta tewe ito
enga nfisu kukulisa la uguti gulaba asebe kani iskates ningi ibu anatengba kulela lengo makoze iskates ningi abantaba ningi asebe kane kona ababa fitu ababeza lababu
sebe sebe lego bandaye
ebo
kune ifundo abazikayo abangayitholi kufanele bayithole ko babezala ngesimo sokuthi bafike ma emzini bengasekho ingoma enkulu kangaka uyithatha phu umncane kangaka ngabe bahlasa imbukhono ongemuva kwepeni all part time obhala ingoma noma uyayibhalela ingoma noma ifika ngephupho noma uthi udlala lapha esikoleni ivele iqhamuka ingoma mase uyabhala kwenzeka kanjani
kuyenze ukuthi mangihlemi nje ngingedwa nje ke ngithole sengibhala ingoma nami ukuthi kanjani kodwa ngazi kodwa sometimes ngibuye ngicabange yeah
ngezinto oyibonana emhlabeni
yeah
eyazi ingoma yakhe indala kunawe umncane ingoma yakhe indala
uphathisiwe yazi masingambeka nje la kontanga untanga ula kuthi ocean ngendlela yokubhala
ubhala umncane odingama ibhala ngaphezulu kwakhe imake mhlambe la emsebenzini ke ungambile kwangena estudio ke wa record sazi moya estudio ziningi izinto ezenziwayo iginga shawe iginga keyboard kwenziwa yonke into nje umsebenzi wase studio mhlambe ubani obekulekelele into nekanjalo ukuthi kuze kuphume umsebenzi kanje
umuntu okade ngilekelele uyena ubhuti mjikjele
uyena nje semva kwakho kusiza ngazo zonke izinto
yeah uyena ungisizayo
aw sibonge ubhuti mjikjele
man yazi ngiyalizwa leliphimbo mangilizwa leliphimbo angiqali ukulizwa ikhona eminye imisebenzi mhlasimbe kamaskandi oseke watholakala kuyona noma iphimbo lakho elisekeleza kwala kuyona esikhatheni singaphambelini noma liyaqala nje ngqa manje ukuzwakala endimini yomculo kamaskandi
aqali kona ukuzwakala sekela zwakala ke ngoma yakhisho ubhuti mji imfeni udakiwe
imfeni dakiwe
yeah
bayiphusisa kanjani
uzofasizwe lemfana idakiwe lesilizwe lelizwi leli silizwe ukuthi uqinisile yini kunjani lokho
mina ngifisa ukwazi ukuthi imfana iyayidakwe yini
sawuze ngumini uzofasizwe idonse silizwe lemfana idakiwe silizwe lelizwi leli
inhlobo ningabhanana le
imfana idakiwe
ngizokuzwa lelihlobo likabhanana ngoba mangathiwa nyalaze ngilithola libhanana mhla lo lihlobo likabhanana ngilithengise hlezi ngenzeka nami ngaphenduka injinga ngoba yabona ukuthi abafuthi abaningi nodadewethu abaningi bayayithanda le ndaba yokuthi engathi igazi ngathi kudungeka kodwa manje amaxabiso ezinto athe kuba phezulu afodike kunye ngahlabi lebhanana u2 rand
imake
uphuthe umncane dakiwe
imake two slices okay so phi ubhalileke la ushayelile la emsakazini omkhulu emithi redo wathi ufisa ukuthi uzosivakashela namhlanje mhlambi kuphi ukufisa ukuzokudlulisa noma ukuzocela la emsakazini omkhulu emithi redo nje usufikileke sikunikezele ithuba lokuthi hayi kulungile dadewethu woza sizozwa ngawe ukuthi ufuna ukuthini kubalalile
engakucela nje kubalalela ukuthi ngicela ukuthi bangisupport kakhulu ngiyatholakala ka TikTok ngiu2 slice ng and naka Facebook ngiyatholakala ngidinga support yabo nje kuphela
baqashe futhi mabone imicimbi phela la ema ngosuthu futhi inyaka nje njengoba uqalile king kunama kutho yini ama fresh air bani
sengathi
fresh air
kuzoba no fresh air poli kuzoba nina singana ne nemcimbi ethinta ukuwelcome ama students laba amasha la ema ngosuthu so mina ngimcimbi ebakhona ikuphi othi mina njengo two slice ngiyaqinisekisa ukuthi uma ngathi wabahleli bemcimbi bayangiqasha lokhu kuhlukile ngami ndimini ngeba kuthole kobunye umuntu kukumina kuphela kufumbathiswe mina la
engakwenza
ongakusho nje cha mina njengo two slice
ngithembisa lokhu bahleli bemcimbi
ehlukile ngami kwabanye abaculi yile naku engithembisa kona
ey awamanje ukuthi angazi ukuthi ngingachaza ngithini
ungabona ubakabona kodwa musu se stage
yeah ngabonakala mase ngifikile la ngiyakhona
ukuthi yini abakubizele yona
yebo
ayikhulunyelwe ziko
mhlambe nabafundi ke nje siwunxenxileke kubahleli bemicimbi ukuthi baqashe makuthiwa ba kunemicimbi khona siyazi imicimbi khona khona sha matshwele le festival emicimbini fake kube yinini enigiya kula mcimbi lo yamatshwele le festival siyawuhlaba siyawulawula lapho webhutu upapaji umfowethu wena unayi nganini iyacela labandla kwamatshwele le festival uthi niyibize izobandakanya nabanye odadewabo abancane izojabulisa nje abanye uzakwabo iintombi yomhlanga nayo siyayicela bandla
siyakhuluma
noma ngabe liphi lelithumele ngalithola nje ngisho ukuthi mhlambe kunomculo ungakafiki osaloko efonela ithole lo 5 minutes nje safonelwe sabambeke ku traffic ingene ingane ijabulisa abanye uzakwabo lapha yana kwi kumatshwele le festival kungasewona kamatshwele le festival noma ngabe yipi imicimbi khona birthday baby shower membeso imshado nibiza ingane eniqashe nje nifakele lo mali nifakelayo na isancane kakhulu imali nje ijabulisa imali encane kabi ingane iyenza umsebenzi wayo khona izo kuthazeka futhi ikhona ukuthiwa liyakhuthazwa ikhona
mhlambe masibheke la two slice njengoba usasemabangeni aphansi okufunda ngothe uka grade 9
yeah
usho ukuthi ngunyako zayo useya grade 10 nawo uzobusukhetha khona ifundo isi iblend ophokophele ukuthi ube yona kusasa njengo two slice and isikhungo semfundo ofisa ukufunda kusona ekukhuleni kwakho
Isifiso sami ukuthi mina ngibe udokotela masemidala.
Wow.
Ufuna ukusijova. Ufuna ukuselapha.
Yeah, ngifuna ukulapha abantu.
Ufisa ube udokotela wani? Ngoba khona udokotela wamehlo, khona udokotela wendlebe, khona udokotela wengqondo, wasiza nobhuti omncane. Maningi udokotela.
Khona abamazinyo bahlukene.
Manje abuka amazinyambo.
Ngifuna udokotela wamehlo.
Amehlo kuthi optician
optometrist engasishaye ngezimadoda ningisendisha uthokozela wamehlo khona sizothi masiya lapha yankosi yami eko driving school engathiwa cha phinde ekhaya kuba ukuthi usudlule ku dokotela ngempela osecilongile wabona ukufanele lokho nayibuka kufanele uyiqhoke ubone ufake ibuko ekuyizo nazona
Manje ke siyazi ukuthi umculo usuhamba kakhulu ku TikTok na njengoba dushilo na uthi TikTok nawo ngicathi kubone ukuthi umculo udeseka kakhulu ku TikTok mhlambe nazi izikole esivuliwe ingane noma zingakabuyi kahle eMaresi kodwa ngesonto eza ngikuthembisa zobe seyibuyile njengoba ivulwe izikole zibuyele ingane eMaresi ikuphi okufisa ukuthi ingane zaseMaresi zikwenzele kona ngomculo wakho ku TikTok
Engifuna
noma ngesona nje uTikTok nje word online ngisho nje ngithi nje ufisa ukuthi kubakwenzele ukuzikwenzele wona nje online
Engifuna ukuthi bangenzele kona ukuthi nabo bangiphi support ukuthi angazi ukuthi ngingachaza ngithini
chaza
dadhe unamahloni bakithi
isikhathi sakho Bicane khuluma nabo onto angayenza
breathe in to breathe out uthi breathe in to breathe out mothando phamisela saka left ubuye phamisela saka right ebese uyakhuluma
yabona la yabona la owenu laba khuluma nabo
owusicelela nje ukupho ngafisa nje ukuthi usicelele kona kubalaleli bomculo kaMasikandi nje bebonke ngoba nasema hostel abakhona abalaleli nasemakhaya abakhona banedata njenganathi
kubacula maskandi ngicela ukuthi bangisupport nami bekwazi ukuthi bangikhuthaze ngingumntwana osamncane ngekwazi ukubona nami ukuthi lento yokucula iyaphumelela empilweni
mina ngicela ukukucelela ke kakhulu kwazi emahostel nase einsizweni nase inganene eMaresi ngiyacela bandla ingoma yakhe obabezala niyisebenzise lapha ku TikTok nenza ama video ngayo iphushwe ingoma engane ukwenza ivideo nge-sound lapha ku TikTok kuyenza ukuthi nomuntu obekade engayinakile ingoma gcine seyinakamba yolalela on the table le ngoma lengo ngathi mina ndothi ngeke ngiyizwa ku YouTube isiphelela ayidlala ingoma isikhathi eyidlala ingoma ku YouTube ngesikhathi usizakala wena uthola support siyacela bandla nisebenzise sound engane lapha yana obabizala igama ibhala ukuthini moya ibisearcha ku YouTube babizana cela nenze njalo bandla iyaphuma ingoma kusasa TikTok ikhona isound icela nisebenzise zikhale
igama ngingu two slice
right ke bagethi kunobuxhakaxhaka nkosi yami ukhona ngempela ke u two slice magumede uqwabe ukuthi qhubeka kuthiweni ngenkosi yami ithiwa indoda ethakazelwayo umuntu esifazana kanaso sithakazelo ngoba uyakhula sishintshe isibongo Right, because you have much come on Ingamashiko ishumi ene sichakala lo nyelibombene ihora leshumi nomuvo umsazana wakho yi MUT Radio kama nohlelo ushuni wengoma eno King Africa ambeke no budi omncane eno qhuzuka ongekho njengamanje khona umsazana wakho yi MUT Radio shape and own the future so yona ingosi yakhe mnandeka kakhulu bese khona ke sibalanda fresh as police maseko upopayi ke uthi slice semlanda le phansi kwa mtakamtamtengwayo angazi uma ngilibiza kahle mtamtengwayo
ozilo ozilo Imawe King futhi esikhathini sesikanje siyasiphoqa futhi ukuthi siphume sivalelise sigoqe inhlelo wethu ngaphambi ngoba sigoqe kunengoma futhi athe udadewethu uke wavela kuyona ivoice yakhe ethi mfana idakiyo ngicaba ukuthi sidlale sigoqe ngoba sesibuye ngomina
Lesa masi tjotela mlaleli masibuye na ngenjani ke bese siyivala adadewethu asingeze ama social handles ukuthi utholakala kuphi nomculo wakhe ukuthi abantu bazowuthola kuphi kanjani okwamanje ake sisize ukuthi imfene idakisa ukidawe yini imfene amabanana njani awadaka imfene
Lalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane
Yo, Lengo Michelle sada ngone mbeza ngene.
Oye tuna.
I'm going to go to the house.
Yeah.
Then naga Facebook ngiyatholakala ngo 2 slice mase kuthi inamba engitholakala kuyona 072 290 48 37.
Okay, asibize number, asibize kahle mhlawumbe kunomlaleli phaya obeyisathi nje usafisa ukudonsa ipeni nephepha, asibize singathathazeli
072
ya Ngiyazwa King. Right, sesivala nako okugcina ngcini. Nayi ingoma yakho emnandi kakhulu esiqeda kuyidlala la. Ey'nkundleni zokuxhumana, platform ku YouTube zonke lezi ndawo ezidlala umculo abantu bayimabe search ababheka ubani andizoqala ukutholakala nini ngoba ngizwile singoma le ayikaphumi ikhona izophuma
mabe ngisesha babheke yena u Two Slice bazongithola
isihloko sengoma sithini
isihloko sengoma sithi
ubabezala iyona yoda ingoma isingini nje
iyoda
izotholakala nini
izotholakala ngesonto ngo 12 ebusuku
futhi manje njaku 12 emini manje ngo 12 ebusuku kuzobe siqala
itholakala kuzobe siqala itholakala
okusho ukuthi ke yimi nefoni yimi ine data yimi nendlebe yolamula ukushona kwelanga
ayikhale
sibonge kakhulu igama lentokazi u Two Slice uyena guys naye lemsakazweni wakho ye MUT Radio lehle naye ekunake ingozi ekhamba nakho ke sibalanda fresh asipolisi maseko asinilandele phansi kwamntamntengayo ngaze ngalithandela ligama mntamntengayo
This is an MUT Radio podcast.